남이야고
말로
남이야고 남이야고
It's a beautiful song but One more time but It's a beautiful song but
Snapchat, ni sosi kwa hotel Kwendana na yo lifestyle, itanbidi nwe katel Kila kinipa chance, mashuta balo ten Ndaponki wa si perform, ndo malume ntapo fail Kesha umizwa na mapenzi, kaumizwa na my friends Apendi mambo ya watu, umbea kupretend Kujitambua wako zuri, ni kujua unapostend Naonekana wife matiri, yo tatizo ni weekend Kesha umizwa na mapenzi, kaumizwa na my friends Apendi mambo ya watu, umbea kupretend Kujitambua wako zuri ni kujua unapostend Naonekana wife matiri yo tatizo ni weekend Nasikia wenye wezo ndo watu wanokwania Ila baby love you ndo kitu nakwambia Pesa magari ndo fine ndo kitu anatambia Ila baby want you na kiapo na kwa pia Kukosa na
umiago Na umiago
Penzi hauna pesa unafura Mwingine nazo pesa la hana fura Huyu hana pesa la nayo fura Mwingine nazo pesa na fura Masha usiku mvyupa vyupa Ndo rime na kufly Na mjuba sina mchungwa Toa kumixi niko dry Na wakubwa kata mpunga Vacation kufugwa Sauti kubwa na yopenda Bibi welcome to Dubai Kesha umizwa na mapenzi Kaumizwa na my friends Apendi mambo ya watu Umbea kupretend Kujitambua wako zuri Ni kujua unapostend Naonekana wife matiri Yotatizo ni weekend Asikia wenye wezo Ndo watu anokwania Ila baby love you Ndo kitu Tunakwambia pesa magari no fine Ndo kitu anatambia Ila baby want you na kiapo na kwa pia Kukosa
na umiago Na umiago
It's a beautiful song, babe.